Spotty, oh, ya mbona. Yashisa lo mtwana. Mtwana ka sense. Unobuhle benjalo lo mtwana. Sometimes uyangikhathaza. Sometimes unginika amandla. Sometimes uyangikhoba. Sometimes uyangilola. Ezinye zezinkinga ngizisolva nalo mntwana. Ngibonga uJehova. Ngibonga uJehova.
Angaza, baby
angaza ngithandwa kanje. Okwangempela ngaze ngithandwa kanje. Okwangempela ngaze ngithandwa muntu. I was meant to love you. I was meant to love you. Ay, ngoba ngaze ngithanda umuntu. Phela mina nawe sithanda. Ubuhle bakho benza ngisanga. Uyangizwa? Phela hlale siso. Ngoba ngeke shode ngothando. Uyangizwa? Kawe sando sami yo. Baby ngiyazibongela.
Baby
angaze ngithandwa kanje. Okwangempela ngaze ngithandwa kanje. Okwangempela ngaze ngithandwa muntu. I was meant to love you.
I was meant to love you.
Ngoba ngaze ngithanda umuntu.